Abantu banomona masthandana Bahlale bajabula masixabana Bayakhuluma abantu yana Ngicela ungenzele into eyodwa ngibheke Abantu banomona masthandana Bayakhuluma abantu Itsibheka mina nge
Fundo pegue mi nangue.